studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe yiɗiɓe jam wale moɗon bete aljumare noga e goho lewru septembre hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jette yamde jeenayyi soki kokiri e kolongo. Ousmane Niall Bulɗo kabaru juɗo Mamadou Ouattara to ɓoggi janɗe to yitomo wuuri capanɗe joyo e jettoɓo ko malɓante hoore muɗum yambinte janggo. Kabaruji ɗi fof kawrintinama e o vende e widir pa ley o wattu goto hirduɓe laamu ana gondi e jokkinde yeddude ɓe mbiɗo ɓe bonni tan yambere nde. Wonɓe jolare ana gondi e jokkinde wartude dow weli muɓɓe alalbare ƴaɓɓine nde malinkoɓe temedere e capanɗe joyon wonnoɓe leydi Libi garti dow weli muɓɓe wondundomaɓe wartude ley baɗɗe garoje. Hande min kala haala ɓamugol e rewɓe hewɓe gonga diina alsilame hokki gorka sariya ɓamude rewɓe hewɓe ndenno hande worɓe yoggaɓe jiiɗa wadde ɗum heɗum goɗi kuddeji ɓamugol e rewɓe hewɓe ko saabi gorko ana ɓama debbo ɗiɗo bo en keɓan jaabu muɗum le kabaruji ɗi yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗade. Mali yambinan janggo yitumo wuuri capanɗe joyi e jettoɓo ko ɓanti hoore muɗum manggal paɗa en puɗɗuɓe lanidaji balɗe kewɗe joni gaɗi ƴewtugol cakkitotogol kaake muɓɓen keñe e widdirpa ɗum woni gollirde dokkore kabaruji manggal paɗa en. Kabaruji ɗi fof kawrintinama fa fijogo yamba. Mahamadou Samasiku,
22 septembre 1960, 22 septembre 2018, hikka watta duuɓi capanɗe joyi e jetti ko leydi Mali ndi ɓamti hoore muɗum batte muɗum yambireji kewɗi landinama manggal paɗe en iwde polisaɓe warde garde en yaade gendarme en fa yottade doone kañe protection civile gaɗan défilé e wi dirpa gollirde humaninde martigol kumpa kabaruji kaɓitiɓe caggal manggal paɗe en leydi Mali. Hikka manggal paɗe en leyɗe jeɗɗi ɗum gaɗan défilé ɗeɗo leyɗe goni Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée Conakry, Mauritanie, Niger, Sénégal e kañi Tchad. Oɗo yiiti ma wuuri capanɗe joyi e jettoɓo leydi Mali ndi hawruti e wattumo Ibrahim Boubacar Keita suɓama latade président leydi ndi cillol ɗiɗogol ka faaɗo gonɗen ɗo pelle hirduɓe laamuɓe jaɓanali fe suɓagollo kanko président o.
Ley fewtugol ñalloma yam yiitumo wuuri leydi meɗen ndi hirduɓe laamuɓe ana anniyi wadde imma dara yilaru ɗum wonno caravane ley communeŋaji jeegom bama ko ɗi ƴiwde 15 heures kikiɗa ko o yaade bete janggo yilaru ndu jukkina jonde 8 heures janggo damugal bourse de travail fa joni ɓe gondu ɓe hollitinde woteji hooreji leydi gaɗaɗi ƴaɓɓiɗi ɗi gollirake e sarie e wi maɓɓe kana waylitere laaɓude waɗa ley Mali. Keɗɗe ko nutogo wi o juɓɓinowo haala candidat Soumaïla Cissé ɗum faccitago Mouhamadou Samasiku.
Yo imadaraji ɗi communeŋaji jeegom bonko fof gaddata e wattu goto fadde mabɓe hawritoyde to bourse du travail to wattu 18 heures 19 heures, nden majere jokkam waɗede fa beeten wattu 7 heures, fa hande e majaji ɗi iwde 8 heures yaade 9 heures gaɗan tottodiral hakkillaji dow wujugol woteji ɗi dow wayde nde nagu kañe ɗum anniya feccugol leydi ndi goduɗo o. Hewti yo yetti ma wuuri 22 septembre, noon mi ƴew tan kala ko woni kabaru leydi meɗen Mali. On dulla wiide gurdam ɓinguel adama yo immadaraji noon, ndenno ɗiɗo immadaraji min jokkata wadde fa weltere ndemi jeeli heeɓa lawol saabi abbada min jaɓata leydi men ndi fecce batte jogola bonɗo. Ndenno iwde noga e jeenayyi lewru septembre miɗen jeeli wadde kawrital mangal ngal e muɗum hawrintinte kala pelle halnana en yalla ɓiɗen dawra heeƴa golleji ɗi min kani jukkitade.
Ley communiqué goto kolitaɗo keña gouverneur Bamako haɗi yilaru ndu hirduɓe laamu anni wadde hande ley communiŋaji Bamako ɗi fo fewu e tawede hirduɓe laamu ɓe kolitiwide nanayi o communiqué e gaɗandu yilaru mabɓe ndu weli e metti laamu o fo ɓe gaɗan jonde nde ɓe anni wadde ndu nde ɗum boulevard de l'indépendance 22 septembre. Sakiraɓe fa ɓeydoro ɗon faamu ɗo mbawi ƴewri ɗi kabaruji fo dow helloji amen Facebook et Twitter fa dokkode ko woni hakkillaji moɗo ɗo mbawi noddu dow ɗi numéroji ɗiɗi capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Jawdi leydi meɗen ndi ɓeydirto hitande warore nde temedere fuu tati ɗum wonno ko hollita alalbare nde e projet keso pawiɗo jawdi ley jonde conseil des ministres en ley hitande 2019 nde kalsi Mali ɓura milliard ŋaji ujunaji ɗiɗi ley hen milliard ŋaji temedtati e capanɗe jeɗɗi e jetti ɓuytoto. Gouvernement holti wiide ko ɓeydi almusaɗɗaji leydi meɗen ndi yo golleji kaldal gaɗangal fa jaama heɓe ngal kañe du hono sariyaji ɓamanaɗi manggal paɗe en Mouhamadou Samasiku.
oɗo wakkande kalisi o ɓeydorki tati dow temedere dina mo hitande 2018 ɗo bangal tono ko heɓa ko hikka ko no wara noon ko ɓuuri milliardji ujunere e milliardji temedde jeenayyi e milliardji capanɗe joyyi e jeɗɗi e wi gouvernement o wakkande kalisi hitande heyre no wara ko ɓuuri milliardji ujunaji ɗiɗi e milliardji nogay tati kalisi sefa so bangal am saɗɗaji ɗi hitande 2019 ɗi yoko ɓuuri milliardji ujunaji ɗiɗi e kaña milliardji temedde nayyi tawane ɗi 2018 ɗi no wara noon ko ɓuuri milliardji ujunaji ɗiɗi e milliardji temedde tati kalisi sefa ndenno eɗum hollita ɓeydare ko ɓuuri tati dow temedere laamukoɓe collectivité ko sambini ɓeydare o ɗoko ɓuuri fof golleji kumaniɗi talkuru kawral ngal kañe almusaɗɗaji mangal paɗe en ɓe e almusaɗɗaji kumaniɗi kala ko woni région ngaji kesi e kañe almusaɗɗaji kumaniɗi huncangol hoore kala ko woni jogolla golloɓe laamu fouroba ka ɗum fof e tawede e ley oɗo projet wakkande kalisi o ko mursa joni ko no wara ko ɓuuri milliardji temedde tati e milliardji capanɗe jetti e milliardji jetti dina ko ɓuuri milliardji temedde tati e capanɗe jetti e tati wakkande kalisi hitande 2018 e leewi gouvernement dabare hewtugol oɗo kalisi mo ñakata o fiyata bangal mballaji iwoji caggal leydi e kañe dun e madaraji goɗɗi
ko ɓuuri malinkoɓe temedere e capanɗe joyi on wittunoɓe yahde leydi Libi garti dow weli muɓɓe alalbare ƴaɓɓine nde wonɓe jolari woɓɓe anandoma li baɗɗe garoje ɗo aéroport Modibo Keita Bamako senuɗo wartugol mabɓe dow weli mabɓe ko gouvernement Mali dow gollidal gollirde humininde wonɓe jolari kuncani ɗum hoore Ousmane Diarra woni hoorejo malinkoɓe ribaɓe wartude keɗe ko wi Lem Moussa Diallo dow faccitago Mouhamadou Samaseku
won ɓiɓɓe leydi Mali gartuɓe ɓe mbara temedoro e capanɗe joyo ɗum waɗi alalbare ƴaɓɓine nde woɓɓe ɗum no lawol wartude yo banggal ruttugol ngol OIM e kañe laamu leydi Mali landini ka ɓeɗo no mbawi warde sa'a foof aɗa wawi latade hannde ma janggo ma faaɓe janggo eɓe kewi sanne ɓeɗo ɓiɓɓe leydi Mali gonduɓe wartude ɓe ɗum ɗo yo guila fuɗɗugol trafic ko bittoɓe ɓe to leydi Libi tun andonno rufagol mabɓe no landina no fewiri avion ngaji darani kabar muɗum diwoji ɗi naɓaɓe fa aéroport Bamako Senou ɗum yata caggal yewtagol kala aniɓe wartude soni tawi adadu mabɓe no yawta mo avion wawi ɓamde o ndenno yo sukaɓe kañe baliki e kañe yimɓele ñawɓeɓe goni ɓe gaddete tafo caggal ɗum keddiɓeɓe jokka hen wartugol mabɓe hono mbimini no wawi latade hannde ma janggo ma ɗum faaɓe janggo so banggal adadu mabɓe kay wawata fi handude on hono foti ɓe mbarata taƴoron kay eɓe ɓuuri temedero
dina alsilame an hokka gorko sariya ɓamude debbo goto yaade fa rewɓe nayo Mali yo leydi ɗo yimɓe temedere fuu capanɗe jeeno e joyo yo alsilame nen worɓe gon yamirode ɓamude rewɓe fanayo sini ɗum wela yogaɓe ana miila kutteji muɗum ana kewi yoga du kollitiwide nafaji gon hen faɓidoreɗen famu keɗɗen Mouhamadou Samaseku
ɓamɗo debbo ɗiɗoɓo nder leydi Mali e hunde wowande ka ɗiɗo wattuji ɗi worɓeɓe nattaɗini koyɗe mum en banggal muɗum e wi oɗo gorko nden rewɓeɓe nattidna noon worɓe mum en no fewi ka watta joni o kulle ɗe waylitike fay hunde yaafa soni aɗa wattana hakkillo sanne janggo ɓiɓɓe ma a yaɓata ko fii kabaru muɗum iwdu ñamduji mabɓe yahde jande mabɓe e ko nande mum en ɗum foof yo almusaɗɗaji noon wona fi goto foof ɗum wawi darnade almusaɗɗaji sukaɓe tatton nawen fa joyo nden birkina wodi noon worɓeɓe ɗum wawani noon galleji mum en ka wattu joni o wona fewi noon ɗo wurri ewi rewɓe yoga worɓeɓe hani darade darde mum en ka ɓe kollitiwide wona fewi noon ɗo wurri wattu joni o yo batte worɓeɓe darta ko fewi hakkunde minen rewɓeɓe kambar ɗum min gonda ko fewi e kabaru muɗum min kay abada mi jaɓanta ɗum rewɓeɓe jaɓodirta sukaɓe ɗum keɓata birki lobbo nden ɗum watto hello e ley gurdam mabɓe nden yimɓe no waɗa noon ɗum saabi famuna wodi noon ka wattu joni o wona fewi noon ɗo wurri worɓeɓe jaati waddodirta ɓe e hakkillaji yimɓele yoga jogade rewɓe hewɓe yo dawrude waytere kala ko ɓadi jomum e wi oɗo gorko ko ɓuuri hewde rewɓe jaati latto sababu worɓe mum en ɓama rewɓe woɓɓe soni a wi gorko ɓamde debbo ɗiɗo bo yo batte wonko ñakimo ko ɓuuri hewde ɗum rewɓeɓe bonnan hoolare ɗe worɓe fawi dow mum en ɓamde rewɓe ɗiɗo sato no hasidina jaati aɗa hani rewɓeɓe jogo worɓeɓe no woɗiri yo gonga dina aslama ko yamiri yo worɓe ɓama rewɓe hewɓe ka ɗum foof e tawede ɗum heeɗata fewi worɓe yoga
studio tamani yo faaɓal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sakiraɓe ñandaroen kabaruji gonɗi ley région ngaji meɗen ndi en puɗɗira région Sigou ɓeydugol ndiyameji maayo ɓalewo ngo ana wembi gelle yogaji gonɗe hedde sere maayo ley région Sigou ƴiwde barage markalla yaade masina ñande fuu maayo ngo ɓuuri hewde gelle sose baraka bugu kolongo noy dagga boli bana kayo sira nicoro pokiri woni ɓurɗe hulde e wi yimɓe toon yimɓe yogaɓe ana gonɗi eggude nokkuji mumɓe jaade hewgol maayo ngo waɗi fa batoŋaji kañi e pinasŋaji iwra ɓaleeri ndi naɓande gendi ndi ɓiɓɓe leɗɗe ɗe somoyiji ko yimɓe toon kolidi wiide saabu muɗum rewɓe hewɓe keɓi ko gaɗa ko wawi nafude ɗum ɓen wi maɓɓe o golle ɓe keɓa eɓe keɓa ko nafata hen ko wawi koɓe mbawi wattude ley cuuɗi maɓɓe. Yilaaru ɓam fammingol e sawrugol fuɗɗi alal baare ƴaɓɓina nde ley région Ségou balɗe ɗiɗi rewɓe toon ƴeewete mere mere ñawji darateɗi yalla ngala e maɓɓe yomoɓe noddirta kolde littérésse sida kañe ñawji keɓirteɗi hakkunde gorko e debbo walde mali humaninde ndenaggu e ɓantare galle humcani ɗum hoore dow faabugol leydi pays bas. Sigaso coggu coffal e jawlal ɓeydeke yimɓe toon kolliti wiide tawki teke ɗum illa fuɗɗode hitande alsilamen nde coffal ana sottitino temen nayyi yeeyi joni fa temene jeego sottoɓe kolliti wiide haajuji ɗi ɓeydi ɗum saabide cogguji ɗi ɓeydi. ñalowma keƴanaɗo dartugol jaam hande noga e goho lewru septembre ndu yambinte li adnaru allah ndu fo sakiraɓe ɗo gadduɗe li kabaru ka kedde heɗare yewtere nde ana woodi wassalam.